katonda feno tusitude abalungi n'ababi bonna obagabudde obulamu n'ensibyo n'obituwadde katonda nesiga gwe oli maso ni mawanyi nekute kugwe yegwali na pulani onkumire mu ngalo zo wabwe rutekayo sengenge mukama nyongera nyongera manyi mukama banjiganya oba mara manyi mukama nyongera nyongera manyi bonna banjiganya oba mara manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi nyongera manyi nyongera nyongera manyi katondo wekisa gwatonyese kuba gwameze mmere katonda gwayase njuba gwamanyi abalabe bange kye bandowoleza buli gwe ndaga ekisa tenkeera ndaga ettima nga tete bakuta ne bobawe embuto bawewa amagulu gabasibe bagana okutambula n'emimwa gibasibe gigana okwatula